nyumirwa chakola bamubeta mubwenzi bubayibya naye byalema bambyafu byafubye aleke kibi byalema yafirwa ne muganda we lwabwenzi chokafu byafubye alekaleke swichi zakuba malaya kola bayagala ombirekana yali eruddawa wakokulya nyumba mwasula abaana basoma
basa nkoyo bwenzi
nze nkoyo bwenzi
kange ndiyo lwambeera
munnange mbeera
akakalimukokuma ke kaweredde abaana bange oŋŋamba okulokoka ndeewa asikyalokoka nze
oyo ye takyalokoka
obwo obudde bwayita dda
nalya mwenge pasta nomuchala yandekalwa mwenge omwo abaana tebasomyerwa mwenge nandibadde nenyumba embalala ganagalwadde geninalwa mwenge omwo naye nga fubyefubye ndekendeke byalema buswiki bwafa bonna ebiziyiza byakubadda namusanze nemugamba yesu ayamba nansoza nasekabangola
abaana babano bwobolaga bazadde tuti wano olukoŋamba okuva kuwalagi situpidi kuva kwaba tetunga ezo jiriza mbezabazungu empya tezibawaka asikeas mi alo esukiŋanjenja takalira muli amaneelaga ekikumi nze ndirosi atunganaaga embaliga twalitabuli embaliga
obobudde bwayite dda
anakuonya nyota Yesu anakuonya.